sakiraɓe heeɗiɓe jaam ñalle moɗon, mbiɗa welti sanne tawde ɗo e moɗon ndendu e nde yewtere fabodiren yewtere keƴanade neɗɗako yontere nde. En kalan haala fabodiral e sakiraɓe meɗen burkinankoɓe taƴuɓe kero leydi mum ɓende nadde le leydi Mali leyɗi minita capantati e garan dokken ɓe yimɓe haala ɓe tiɗɗallaji saabe raffineda gonɗo le leydi mumɓen. Sembe kabaruji ɗi anni le Mali ko ɓuuri himɓe ujunaji temenayo e sappo e nayon woni egguɓe gomɓe leydi muɗum, ko ɓadoto himɓe wirfitiɓe ana jaha ujunaji temen jetton e capanɗe jeɗɗon e jeegon, ɓe wallaɓe hodde ana ɓuuri ujunaji capanɗe jetton e jetton. Ñonguitiɓe wonɓe le leydi meɗen ndi limtaɓe ana jaha ujunaji temen ɗiɗon e capanɗe joyon. Ɗi adaduji ana kollita kabaru neɗɗa ko wori le leydi meɗen ndi fa ɓe ɓeyda daranede hollite du sarɗiji gondiɗi waɗede le leydi meɗen ndi. Ministére humninde e cellal e yirwinde neɗɗaku du fabamuye pinnidde waɗi jooɗa haala balɗe tati ɗe yontere ƴaɓɓine nde. Ley yewtere nde en bisiman ɗo ɗon koɗo meɗen commission nationale chargé des réfugiés CNCR do gollidal HCR hollitan en hono goddal hani waɗirinde ley deƴƴere ley heeƴo ngo, kollitan laamu o immadaraji muɗum banggal sakkade baasiji dow ko ƴiwata e leydi e huɗon hani waɗede ko yaawi fa ɗi immadaraji keɓene jogala. En timmidiran bandol e hollitama wiyede sini aɗa yiɗi yawde ya antan goto, ka saɗa yiɗi woɗɗade yaadu e woɓɓe, en keɓan famugol bandol le yewtere meɗen nde. Sakiraɓe ɗon sembe kabaruji Ousmane Ñalbi wettin toon Mamadou Watara wonde ɓoggi jande to ɗo gonɗo le Mali fo e magal muɗon. Bisimilla, heɗade nde yewtere fabodiren ƴiwde wuuro muɗum yoppude galle muɗum yaade jooɗo wonnuko goɗɗo moƴƴintinde gurdam muɗum. Temere temere ujunaji woni wurɓe dow kabaru muɗum le leydi Mali ndi. Handen Mali ana ɓuri himɓe egguɓe ujunaji temedde sappo e nayo goni ley muɗum wirfitiɓe ana jaha ujunaji temedde jetton e capanɗe jeɗɗon e jeɗɗon. Wallaɓe fa kota ana ɓuri ujunaji capanɗe jetton e jeɗɗon. Ñonguitiɓe ana jaha ujunaji temedde ɗiɗon e capanɗe joyon. Ɗi adaduji ana kullita gurdam ɓe himɓe no wori e tiɗɗallaji ɗi gondi dow muɓɓen fa yettade e hono hani waɗede fa dabere juumi ɗi keɓe fa ɗum laato. Ministére humninde cellal e yirwere neɗɗaku do faba muye pinide waɗi jooɗa haala yontere ƴaɓɓinde ɗo Bamako ɗo e kañum e humminiɓe neɗɗaku e dow kabaru muɗum fa ɓeydoreɗen faamu keɗen Aly Cisse e Sita Sidibe.
Le balɗe tati keƴaɓe laamu leydi ndi ɗaɓe gollidita pelle kumaniɓe himme yurmere fa yetto yimɓe le hewɓe woɓɓe kasem waɗi jiidal mu'en e dow faana gooto tewtude andude hoɗo woni immadaraji kanɗi waɗede fewde yimɓele egguɓe iwde jonde mumen. Ñonguitiɓe gartiraɓe iwde leyɗele jenanɗe fa yetto jañeli to ɓenɗo yimɓele bisima. Cooɗa haalaji ɗi yowike eɗo ɗatol kangol jokkede nde leydi amendi le ñalawma hande o yella dabere ɓooyo ana heɓene oɗo kabaru. Yimɓel hewɓe tottodirtum hakkilaji eɗo ɗati kanɗi jokkede yella koɓe tewtita ko ana heɓa laatade. Nde wi kanko Ronald Seri keƴaɗo tafam le ñalawma hande o fed ne ɓe noddirta pinud ngal ɗo jiidal darde muɗum ana mawni sanni.
Kabaru hollitaɗe to direction national du développement social nde cofantade lewru septembre hitan ujunaji ɗiɗi e nooga e joyi. Nde leydi mallin min linti ko yaata yimɓe ujunaji temeɗe nayon e ujunaji sappo e nayon e temeɗe joyi e nooga e nayi yimɓe dibbaɓe. Le muɗum yimɓe ujunaji temeɗe jettoon e ujunaji capanɗe jeɗɗi e ujunaji joyon e yimɓe temeɗe jeegon capanɗe jetti e goho wonko wirfiti. Caggal muɗum ndu yimɓe ujunaji capanɗe jettoon e ujunaji jettoon e temeɗe jeɗɗi e capanɗe jetti e taton wonko wirfiti yeehi leydi mu en. O jama hollitaɗo ana hasindini sanne e faaba muña walle hinnotoɓe.
Somi ɓettike alqadaraji kollitaɗi jonɗi kutteje baasi pinɗo leydi amen ndi le hitan 2012 ana wondi mated fa ham le région ngaji kewɗi leydi. Fewde e majjum leydi amen ndi le hitane 2024 ɗati kewɗi kesi goɗɗi wonɗi itti mbawɗi laatat sababu yawinde dabireji kanɗi fiheede no ɓoyiroyta fewde e majjum. Nde wi kanko ministre kumaniɗo cellal fa yetto yirwere neɗɗaku colonel major Assa Ba Diallo Touré ɗati ittaɗi darde muɗum waran fuɗɗude yiyede le ɗiɗo nokkule.
L'accès à la sécurité alimentaire
ballew an hani waɗirade banggal ñamiriji fattade cafaje nandan muɗum e nokkuji toɓe walta. Caggal muɗum haqqeji bane arema du ana hani batede sanne fesataɓe yimɓe yimɓe dibbaɓe, saabu ɗuyo sariyaji yamiraɗe jaati ko natto saabe ɓe yimɓe dibbaɓe ana heeɓa denago fattade kasi ɓe heeɓa semme du
personne déplacée de force
toɓɓere mawɗo kasem ngalɗo jiidal yo hokkude haala yimɓel ɓe ɗum woodani ɓe e hoore. Egguɓe iwde jonde mumen yongitiɓe gartiraɓe iwde leyɗel janande fayetto jañeli to ɓenɗo yimɓel bisimale ñalawma hande o, homo fuu holliti ko woni himme muɗum, halti ko wondi fewde e muɗum du. Kanko ministre o holliti wiide goto goto e amen fuu wonko wawi wadde yallana heɓa daranade ko ɓenɗo yimɓel hasindini muɗum le ñalawma hande o. Haalaji mabɓe ɗi kanko ministre o ka holliti wiide darde muɗum ana mawni sanni somin jiɓɓe ittude dabareji garoji latal sababu daranade ko ɓenɗo yimɓel hasindini muɗum le ñalawma hande o.
Mi weltini sanne ceggal ɗo imman doro waɗaɗo saabu ɓe yimɓe fababe hannen fo yimɓe dibbaɓe no yimɓe jogaɓe du yuɓe falliri mumen wari jippi ɗo nokkutiɓe jippi hannen fami jati tiɗalaji ɓe wonli muɗum ɗum sami bini hannen soɗi imma daraji waɗa yalla ɓe yimɓa ana heeɓa hinnen no moƴƴiri.
Caggal ɗiɗo golleji kanankoɓe waɗi noddago fewde yimɓe fuu tinno waɗa imma daraji ɓuri fuu yimɓel ɓe golleji mumen nawri bangal himme yurmere fafabo yimɓel egguɓe iwde jonde mumen ɓe gaddaɓe balliguji bawɗi latal sababu ittudeɓe e oɗo tiɗɗalla.
Eggol hana latade caɗɗele mawɗe ka laato gurdam goɗɗam bawɗam latade ɓamtare ko Ali Diallo wondi wadde ɗum ana hollita ɓamtare himɓe egguɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi o egguɗo ley nokku muɗum ɗo jasaɓe raffidenagu gonɗo to yiwata toon hannden omo wondi e wadde imadaraji goɗɗi dow wadde golleji ñowgol hannden kolle ko wondi wadde ɗum laatake sababu fo wawno hoore makko o darano gurdam makko anni ko keƴaɗo meɗen gonɗo Motti Mamadou Koumi na ko hawre makko ko holliti ɗon dow faccitago sita sidiɓe.
Ali Diallo ɗumɗo guenne baññal ngaral hitane uƴñaɗi ɗiɗi sappo e jeenayyi wari joɗi li sitti déplacé en li guenne sokoura bangue sewarele la Motti o holliti caggan faaba muña projet goto o heeɓi o ekkiti ñooli kaddile ɗum natin saabe hannen faabimo on heeɓa almasaɗɗa makko e ɗi ñooli li on nokku.
Mi wari ɗo en 2019 mi fuɗɗi ñowde ɗo hikka ya duuɓi tati golle an jaati jaati yo bogolalno ɗi sitti ɗo ko min tan goto woni ñoo kalde worɓe miɗa ñoo kalde rewɓe. Mi ñoyi ɗo kalleji rewɓe hono complain ngaji seeɗa nde iidi o ko iidi ƴaɓɓi ko ɗum fewi joni won complain ji ɗi jogimi nde hani ñowde ɗum hannde ɗum wonɗo miɗa golla miɗa heeɓa ko Allah feccati kam.
Lewi makko fa hannden ekkitagon ñogon ɗi kaddile faaɓe komo sanne o heeɓi dardade almasaɗɗaji galle makko ɗum holliti kanko Ali Diallo nga fa hannden o holliti wonko ñakimole ɗi ñooli ñolmon hannden ona miili uddude attili goote inde makko o waɗa ñooli.
Golle ka fuu aɗa jogi tiiɗalla lebbi jeegon tan gaɗam formé e niɓe o heeƴa yiɗi ɗum ɓeydo kasen ɗum mi heɓaɗomo utta atelier mi jooɗomo golle ɗum.
Lewi kanko Ali Diallo eggugol yoppa nokku muɗum hana tawede jokkugol ona tewtora neɗɗo dibbaɗo fuu tinno ekkito gollal goto ko wawi wadde ko natto saabe heɓa wuurale dimako muɗum festa neɗɗo dibbaɗo.
Miɗa yiɗi tawa kala déplacé iwɗo nokku mum wona pullo wona kaaɗo wona sigoɗ pati jooɗo mere ƴeewa golle ko wawi tawa ana wawi heɓude hen muɗum ɓuuɗu ɓuɗɗiɗi li ladde gonnoɗa golle ko golleta ladde ko ɗum wala ga sa wari ɗo fuu dara golle ko ekkitoɗa ko jiɗɗa fuu aɗa wawi ekkitade golla keɓa ko gura.
Caggan dibbede yimɓe hewɓe heeɓe ekkiti golle ko natti sa hunjude teɗalaji mumen
tinnade e golle muɗum e dartude daña ko wawi wadde ɗum ana wawi wallude ɓi adama e dow gurdam muɗum e heɓa ɓantare muɗum ɗum ko hollite en Ali Diallo. E ñongidiɓe iwɓe Burkina warɓe jooɗi le Mali ana jaa ko ɓuuri ujunaji temedere e nogay e nayon yoppuɓe nokkuji mumen saabi rafidenago nde tomatare hewɓe mumen fuu yo rewɓe e sukaɓe garɓe jooɗi wattu joni o le ngallure koro ɓe hasindinɓe wallirede kabaruji kewɗi banggal e neɗɗaku woni ko holliti en wiide commission national chargé des réfugiés CNCR faasa keppati caɗele mawɗe kewtoɓe himɓe. Mamed Lamine Touré juɓɓinowo golleji nde fedde waɗi noddago ɓe himɓe darane banggal neɗɗaku dartude himɓe walliroɓe gam Allah. Ali Cisse lannudire makko do faccitago Mamadou Samasiku.
Fayotade ñande capantati avril 2026 ñowtiɓe jaaɓe Burkinaɓe ne mbara noon uñaji temedere uñaji nogay e nayyi e capanɗe jeetto ka wona to kuru tan yogaɓe ana e ley sahal nokku goosi e gurmari woɓɓe ɗum naali waliri ndi sika sow e kañe ley wuddu ndu ley lamoussan ɓuuri fof sarko tomuña ka ko ɓuuri hewde ñowtiɓe Burkinaɓe yewto koro kambar ɗum kabaru muɗum no tiiɗi sanne saabi koro e ley ko ƴaɓɓi yo gallude tampude sanne e ley kabaru rafidenagu yo ɗum nokku tiɗɗalla mawɗo ndiyam kulenkitreji kasintinaɗi wala fewi koro toon ka noon iwde noga jeɗɗiyaade noga jetti mai 2026 heƴaɓe lamɓe holti wiide ñowtiɓe hewɓe gaari ley gallure nde iwrude lamu su commune turuni e ley muhum dero de jete randeji ngaradi di e mbara galleji nyere temede ne e sappo e jena ala hali nyaaji nayo e temede dido en cebande njo en jetto yibbe wudre CNR na wundi fiire dabareji jeteji ela tumbi indeji kala ngarbe lenuko do hawruti e wattu tiddo sobe fay wata to wujid fuddan ta yaba amana lenuko o guldidide lam ko bangalle dabareji jawdi ele mudun mi andan alqadar ngarbe be nokoji di buuri e sababuji yeltugul mabbe akadara rewbe sukabe mobbe e kaydun andude fuufbe e hasindinibe le kertade dum do fuufu fodde wingo indeji mabbe hakika fudda min gala fi raf dabareji kasato yo rafibul am sadaji ko kabaru koroko ko min jidi non yo yimbe la tawali keri di dutno min kabaruji di yo guldiji di mbay wadde fay joy energie dubbe madun amir en e guldibe mabbe madun mari en danoso ni kabaruji yottiki hajabe lamu koro fi fe e mari yedan kabaruji nen drande amen yo hinnaade kabaru sariya be do yimbe la ciubbe wadde limade kamaru mudun no goldida e ko wiyete hukum sariya nations unies refugee paboto min sanne li imadraji di on dula wi de leedi mendi no bismigol no feewi de no ngiyetan sanne hejabe lam koro pour fouf préfet et mairie no bi ni wana fe ci lol lo go bo rawanen oro alhali no wodi non fadi jati madraji gudur en da ku hono ACR Ocha pam préfet o hinni ko non kabar mudun ndadu dum jamare koro watande hakillo hobbe be den be kibi hebbe nyanguji kewdi hukude hobbe be do le mudun won ko gullirde ACR hebi landinaade bangal windude indeji di tagal mudun gullirde sodde ngari hono pam save children ko nande mun en le golle jamade ana wodi dun no famin gol kabar gondal yo golle yidi kinni wato fuf gila e garangal mabbe famin gol jamare koro tidanan mi fi le mari be mi anda fi ko wete ka refugee sabi hobbe be nangundi e mede non dum wurdi to koro dum le galleji dum gol ka le ti ala golle jidi CNCR e goldi be mun jitira ka dangudi no kuji do be natata mahuri no kuji le chuchuka don ne kibi hinadi chuudi to koro do tenne ni e nibana idimara nokuji joyi e mudum ni kibi mawri chuudi bedo hobbe refugee do yoku golla rawane don hi kadun min jitraga wadde imadraji kulleji nedda ku yalla chuudi goddina ma he derne bisme e do himbe lebe so hew e le buli lel so ku buli hewde yu nayebe robe min ni mobe galleji e wuddu do no suka be jettnabe ko den ko be do fuf mbalta li buli ko so ni to goji di kuddi dum do wala tare sababu nyawuji kewdi bangal am sadaji CNCR no to ko fuf fa ACR golle heere personande kabaru tellal e minti lam odun nafa bo min le bawde mudum tabi alhali murdo sab CNCR hore mudum yo fi lam ono tidala mum jogi bangal ACR woni ko gila wattu waji bokandi kalsi ACR buti ke san tas tawene ko hasinda korodo famda bangal nyugitu sabi kabaru chuudi nyamduji e safareji tagal mudum ba hinaji persentene godde hono jande e fabaji le golleji kebe
ben ben jopi ko jogi fu sabe rafinde na go handen an goni le leydi malindi ana tawrado ti dallaji mawde sini be ballaka torra mawd ana way hewta debbe pati udden kito meden yeso dun himbe jobben anaji lobbi de darte mu ben ko bay fu ngadna be himbe bangal ngure fa ayotade kulantereje goda yale be kewta ndima ko mabbe ngaram bismen do e artisme kewden de yontere woni kanko Khadija Touba o waran o hollita en do kabaru makko e halnine do hala concernant anni wadde noga ena lewru zuliendu en kawle makko nokku palais de la culture do won do wondi e wadde lanindaji hono ko wiyete repetition ngaji o halidu hala igwom ele leedi meden di hedu won ko yidi ko kani wadanede ke en ko landirme makko artist invité hande en tawda do e star meden Khadija Touba eden belti sanne tawde do e makko mo boden hebude laabi kewdi e plateau meden e emission ngaji en dokka mo micro tafon wada hore makko presenté Khadija salminama
salminama
ada selli
ba sala
hono gurde golleji
mi selli alhamdulillah
ko waddi mi do handen min gari min tayma do palais de la culture do
adonde
lanindaji concert maade kando wadde le 24 juillet
inshallah
lanindaji mudun gonda jokka farde meden halde hala concert o mi landete komo woni Khadija Touba sabu le mali handen leñol meden fulbe gol kay mo anda Khadija Touba wala den kay hono maada na famde yimobe mali mo meden hono inna baba kulubale be kay mba wiide a yottake dum ben me hande kay hono maada e generation maada o kay wala men min landete homo woni Khadija Touba andube ma be beyde andude ma be andama beydu e ande sabu si wiama Khadija Touba aɗa woni ɗo Bamako ɗo aɗa haala fulfulde jimmaɗa nangi mali e caggal muɗum ɗo fulfulde fuu haalete so wiyama Kadijatu Ba tan hannde ana annda nonno yimɓe won yiɗuɓe anndude Kadijatu Ba jaati hoto woni ɗo jeyali mali waɗa hoorema présenté seeɗa fa faami hon woni Kadijatu Ba.
On calminama pulaku gorko e debbo suka e mawɗo andu a salminama sanne grand frère
jewtima min
on fuu technicien caméraman journaliste on fo calminama on beltanama mi wawa haala sanne so wonko boofu mi fuu mi boofuni so wonko kalmi ko gasa mi boofu mi woni Kadijatu Ba mi pullo debbo jimowo miɗe jeyale mali ɗo village an ko Farimake Cuki mi cornajo
farde meɗen fanne yottade e kabaru concert o aɗa wawi haalinde min hono puɗɗirinɗa golle o ande so wiyama pullo debbo naate jimi jimgu tan nannima hen na hono ɗum warde
wala jimga tan nanni kan hen mais mimi tawi mawna debbo na yima galle amen ayo ɗum waɗi so jiiɗumi musique naatumi musique
nenno golle hono wori hannden e lanidaji concert o e jotteke muɗum haalde haala muɗum saabu le 24 tokay ene mbiyan jonte ɗiɗini e mbiyan heddi lanidaji ɗo hono ɗi gorri hannden
bon miɗen goni e dogu doguji miɗen goni e landinade hannde ka fay so min landinaki fa timmisa min ɓadike inchallah so Allah jaɓi
répétition ŋaji ana gonda
répétition ŋaji ana gonda hiiri weeti
tigue ŋaji jalti
gaare coode jeehen kebbinen sal sey seebe pulaku kala ɗon mbimi e mbimami woni gaare coode tigue ŋaji meɗen mbiɗa andi fay so neɗɗo sotti tigue million pulaku ana wawi sodde sako so uyna ɗiɗi ujunere mbiɗa andi oɗon mbawi
heure homo e concert fuɗɗata
19h à partir de 19h
hoto hani wadde jaati
o sal sey seebe
heɗum hokkima hakkillo wadde concert o joni saabu miilo onno concert maɗa mawɗo
bon ɗum woni concert an arande jaati wala mawɗo o wala pamaro ɗum woni mi wowa wadde concert bon wakkati fuu mi wiyanno miɗa waɗa concert mais joni ni Allah fecci
nenno ɗum fawi du do kabaru e album maɗa on woni mo anniɗa wadde lancé
kabaru lancugolan album gam mi profité gaɗumi concert o organisé album kesso du so Allah jaɓi yalti on nanan album kesso o ñande concert ne jimi keddiɗi so Allah jaɓi
wona album o album aɗa wowno wadde album ŋaji goɗɗi
mbiɗa woowi o woni album an ɗiɗo ɓo 2020 mi waɗi album arande la paix
ɓurɗa haalde haala muɗum le album o mo ɗon mo anniɗa hollitinde on jamma o
bon fou la paix oni bon kane gurdan par ce que sa nani gurdan fou fou ana hen quoi
amoyata hebali soni gurdan na fodanama anda wattuma gasali nani yare sese acu yare sese nani yare sese acu yare sese nani yare jangam
gurdan ley aduna woni sa nani gurdan tiɗalla ana hen neware ana hen ko weeli ana hen ko metti ana hen
hoɓe woni ɓe nodduɗa on jemma walludema e nde yambere artiste en woɓɓe
bon mi noddi artiste en mali fou mais mi noddi artiste en leñol angol woni fulɓe bon leñi mali ɗi fou artiste mum en feccere feccere mum fana hen par ce que artiste en babarankoɓe ana hen koyre boroɓe ana hen tamacheke ana hen fulɓe ana hen kala bawɗo wadde kan soutenu kala bawɗo yiyede jama mum nde mbiɗa noddu on e kewal artiste en
heɓe woni walloɓe ma e golle one saabu mbiɗa yiyaɗo Abba Boly ka tawdama ɗe meɗen fa wattu joni o mbiɗa yiyaɗo Binta Sodou ɓeega fou ana jiiye sanne dow bembe annde ɗe ɗon ko wiyete TikTok kanka saɗa nabbu ɗon aɗa wuuro seeɗa aɗa yiiya ɓe miilo ɓe ka aɗa gollide muɓɓen gaɗa publicité ŋaji nene heɓe woni woɓɓe kasen ɓe gollidata yalla golle o ana laato sago meɗen
bon mbiɗa gollida yimɓe hewɓe mi wawa wadde ɓe fuccité mbiɗa gollida e manager ŋaji an e producteur en way e journaliste en e almater en mbiɗa gollida e armateur ŋaji men fulɓe ɗi mbiɗa gollida e journaliste mbiɗa gollida e yimɓe hewɓe mais mbiɗa gollida ɗo e manager Alice Ko Pullo woni ba mbiɗa gollida ɗo e mira ɓandu
Alice Ko Pullo a indi ɗon joni kankoɗo hannde sugo hoodere ma kon daari e hono wiyete jimi kewɗi ɗo gaddi
ɗoɗo fuu ko ƴewɗat
bilbil sanne hedun sembe gollidal modon gal
bo alis ko ko miragelan o bingelan joni Allah fetti min gollidal sono mi de jidno goldinde boy mais sabi min gala tan de kanko wartata tan mi wala do de gartumi tay kanko wala do o bingelan o minyanno e pi Allah wadi mo jimo don j'espère que o ma hani sorde le amen minen fe so kanko imige mi beydana mo kanko do
e Kadija to joni haali le album maado haali hala pedun album maado arandejo mi fe album maado joni mo ngurdam modu ada hala hala pe ay pe ne kay duni woni jam
gonga jaa
jam woni ko darte ten le leedi mere ndi duube kewdi kay basi o ana wodi ka artisan mon fo na wada ko waawi yalla jam ana hewte ka dun fu e tawede e ji saabe rafinde naago o himbe hewbe joppi nokkuji mubben je njode ke gure godde ay a hedo woni ko ne hakkilo maada do be himbe handen ko kaani wadnede na kaani wallirede na ko kaani wadde kanye koy mubben
be kaani wallede be kaani wallude hore mabbe do ko woni be kaani wallede be kaani wallude hore mabbe vraiment habo hebi be ngadi déplacer be ngari nokkuje godde be kaani wallede be kolle golleji wala neddo hobbami hunde tan a hokki be neddo sa hokki dum hunde nyamantima jangu fay hunde wal mi wi'ay pat ko kombe hunde me kolle be golle be bay laata de tayere suka be na bay wattede surtout cugolol boy parce que kambe ngoni mawbe jango be ngatte e jande min ni mi wala moni me so Allah wadani kam moni ko balla me arande suka be kanen mawbe woni mawbe sanne be balla parce que suka be kambe ngoni mawbe jango kambe kani wadede e jande kambe kani famminede oh no aduna yarta c'est vrai be jiti dalla me be biti dalla hatta ne do wurde neddo ko Allah feccan ma ko tan dogata do mu don e be kani wallede franchement e be kandu wallude hore ma so balla ma balle ko djemon tinno don tewten no golle yarda sa do jogi golle ma neddo walli ma handa heban ko nyama me golle ma o kada jokki fa abada
wiete farde to hokkude neddo dingu e kintina dum no dingu nangirte no wirete no faise be ballete be ballire du hono be kani kambe koy mabbe waawi nirde koy mabbe nawana
gonga
men warti dun do yeso men Kolar dum yimbe men kaurende je noku leide mere leide jam leide men bunu jam wala kono gorete leide men sayur mere wala kono mate jam jaule men solar wala kono gorete leide men sode man wala
joni san jalti do kabaru deplacer en warta kasendo landi goddi en kalino hala joni ar gollide wan alisko me en anda do ar gollide artisan hewbe hono alfa baba bamgal en hewbe antene gollide hono gollidal ma wori hakkunde ma e mabbe handen hono gollidal modon wori ana weli gal gasi
bon engal weli engal gasi franchement artiste fu mo goldimi fu mi de gollida e mudu no modiri kanyu wana wada kan traité no modiri goldal amen ya pa de problème wala bambado wala dimo wala artiste bamaranke wala artiste pullo wala artiste mali fu mo goldimi fu franchement ça a été bien ouais
d'accord mi mila kali ko heewi sagiraabe mejindino wiide tan miden tawda do e Kadija Touba no handen si wi'am Kadija Touba tan e leñol meden fulbe gol kay wana fulbe tan fay ballebe fu na andi Kadija Touba fay se jimmako di fulf do fulfude de buri fawade miltaade bamarankor daada yima jim yoga e wonte bamarankor nana ara yima bamarankor
mede yima e bamarankor e 2020 mi yimi jimi didi e bamarankor mais ngol la wol kam yima e mede
andi do li album jono kay bamarankor wala dun kay ngol album jono kay fulfulde tan non
bamarankor ana heme bon
kono mo ngay sed sed
non sed sed wi
kongi sed sed tan non e farde meden sedude dokay woni ko biyata be bian do kabar concerto don ko dartata e leño ngol don dartata e fan ma e don ko biyata fay peut-être hedo tobe studio tamani ko tamani du se wi am fu handen malinkobe jiwa kayade kidal fu radio ngaji partenaire gonse wotu mudun wari tan fu ana helotobe siyo tamane gon li malife mangal mo dum ko biata do kabar concert o
do kabar concert o de pula ko mi de kaja jalton nyende concert onde jehe kebinen sal o tiagal e yeso fa bi wi ay le mali dode fa yimbe afriki anda franchement concert pullo wadi le mali do en be de haja pula ko laako mi de noddi on e kewal e teddungal jalton non jehen concert o so Allah jabi le 24 mi de domi on ton pula ko surprise ngaji kewde kewde anto so Allah jabi on jiran kajjatu ba no mbowa yirde modu inshallah so Allah jabi
welan janja
welan janja inshallah
fulbe nani de son gombe tagal mali bami avioji ngaro so moti gondo bami mobilage ngaro tayi hono bagine da en nasira dum ka veje ne no wel bamni wotoro mum warana
Allah jabi inshallah
ay hono binde so e kany ana joni gonton gay
dandi binde so ara jogi dandi
aha abo boli hono an hono gardata nyande mudu
ha gayna
gardata ay bismillah mara joga sakirabe fulbe noddama concert e kadijatu bande meden debbo e tan o bi yogabe goggo yogabe o mono yogabe nana fudun non
palle gonga tan
nina hande kadi engala hono makko hedde yimobe do ke nyaagoto fa handen Allah hokken hono maada fa heewa fa
amin ya rabbi ya Allah
wala de kewti da do an jabboda do
amin
minira maada beedu kanyandu njottodo maado tafon
betto
an ko jaato
dumi nyaago to Allah
d'accord mi belde ke sanne sakirabe do wondo kaddu den handen e artiste invité le yotre meden fabondirende Khadija Touba mi njoti ma sanne
mi belti ke sanne
Allah holle wakkati goddo
amina ya rabbi
tini Allah muyi jabi
inshallah
en tawdete nyande wonde
inshallah
mi jotti ma mi lande ke jamma
wono do nodda e concert ode
inshallah ayyami
inshallah
e jokkay jota ngi woni mbiyata fan ma e
bo mi jotti fan ngaji am fu parce que sans fan artiste wala ono gadi kan artiste bi jowti on fu mi salmini on mi weltanike on mi de domi on to du inshallah rabbi
ay Allah hollen nyande 24 Khadija Touba ana noddi en ton
amina ya rabbi Allah hollo en de
amina ya rabbi
ono nodda mi jowti sijo tamani du on salmina mo beltanama ono etinare
Allah fa ben fu
amina ya rabbi
merci bien
fofa yetam
jara ndama nodda malin koobe fu yidbe mo ja kawraw e concert mo anni wadde nyande noga e nay lewru juliendu puri meden afrique ana kolita hakkilaji lobbi e bangal darjinde ballondiral e joddade le jam e deejere e purol ngomi aminde yontere hultam wiide sini ada yidi yawde ya antangoto kasini ada yidi waddade yaadu e himbe ngul bandon ana hollita nafa dukkindiral juude wallondirde e gollidinde do kabaruji kewde don ana waawi wadde battane lobbe ngul bandon ana hollita wiide tidallaji kewde ana kebene jogala sini e dukkindiri juude faabe dur e nafa mu den bara Suleiman Dial o jangino andino du kabaru fina tawa gondo to mottito Mamadou Komina ke jada men gondo ton lanudir e makko
so tawa ma ada yidi yaade ko yaawi ada hani ko tawe ada ya antan goto kaso ada yidi yaade do woddi sona tawe wombe jaadata naada yaade e wobbe e ko pammi e o golle tan dum woni huune fu ko bani adamanke wadi kanyun tan goto fu sikka wala hen na yaawi e le wakkati ka nafa mudun na fandi boyata du den non ko neddo renti so wadi di e jama e bangal hakille e bangal golle e bangal faamu fu tawan buri dina ko kanyun tan goto joodi so miiji so golli fayso hunde de gasi hunde de boyata heewa ko hunde moddata ka jaati ka so de gasi dum faande duumo ana tiidi den non saada yidi golle maada kabaru maada alhaali maada fuf ko waawi laataade fu o gasa o boya o duumo o nafa kaka boya e itteede den non dum ka sona tawe a dawri diddo e jama ada wondi e yimbe den non ko woni dum tan ngil adamanke sela ngotuma ko kanyun tan goto o e gollude anniya mudum kanyun tan goto hunde fu ko gollata hunde fu ko ngadata hunde fu ko dabbata nenno tawe an e yimbe gollidita tawe an e yimbe dawridita tawe an e yimbe jaadata ono ngaddata nenno dum woni du ko hala mudum hewata ko kiti mudum dum mawnata
sakira min million kebi famu sanne korongol purol e gol hokka hakkilo sanne kraabe me njuto hedaade do kadudo na yewtere meden ne fabondirende hande mi cintino wiide dikabaaroji fodo ma hebudo www.studiotamani.org hedotobe e studio tamani min jetti on sanne hedaade nde yewtere fabondirende wassalam